This is Cecilia Gravel, translating sentences in Buon language. It's Thursday, 15th of March, 2018. Number one. Selea ani andrani yakona ni sambera ni dhabu. Selea ani andrani yakona ni sambera ni dhabu. Clearing and cutting the branches of the Yangona plant before uprooting. In Bowen, Musuka Laivi Nandrauni Yangona Nisambera Nidavuta Navuna. Musuka Laivi Nandrauni Yangona Nisambera Nidavuta Navuna. 2. Hena Igarua Mova Teheva Ahenra Tui Tui ni yakona mainambana va andrana. Hena igarua mo va teheva a henra tui tui ni yakona mainambana va andrana. Second, identifying cover varieties by its branches and leaves. Bowen, wase wasea na tambani yangona keinandrauna. Wase wasea na tambani yangona keinandrauna. Number 3. Ohea ndoha banavula eata evayata na itoho ni AA. Ambana va eata ni ambana yahona. Avula varai ahi ni hena roha. O he andoha mbana vula e vaiada na I toko ni AA. Ambana vaiada ni ambani yakona. A vula varai ahi ni hena roha. Tandoko mbana vula is ndoko refers to stick used for planting, bana is stem, and vula refers to pale color. Another variety is ndoko mbana loa, refers to dark or black color. In Bowen, ohoya na ndoho mbana vula e vakayata ni ndoko ena teitei. Nambana e vakayata ni tambani yangona na vula e kena roka. Number 4. Ni malaho mai o tangi lamba me mai volia a ona lori na yambahi rua undolu indiga va e haya ni sa indiga ono a yambahi a ona ei iho I panua levu. E volia e vae olu a tani lori. Ohea sakai volia koi mai wono sangavulu harua undolu ahena isau. Ni malaho mai o tangi lamba me mai volia a wona lori na yambahi rua undolu indiga va. Ehaya nisa indiga wono a yambahi a wona ei iho I vanua levu. E volia e vae olu a tani lori. Ohea sahaya volia koi maono sanga vulu harua undolu ahena isau. Tangi Lamba has been farming for 16 years in Vanua Levu. When asked while purchasing his truck in 2014, he bought 4 3-ton trucks, and the last truck cost him $62,000. In Bowen, ni malako o tangi lamba me laivolia nona lori tolu na tani e na yambaki rua na undolu tini kava e tukuna ni sa tini kaono na yambaki nona teitei tiko I vanua levu. E volia e vana nona lori tolu na tani kasangai sauma nona oti oti ni lori ena e ono sangavulu karua na undolu na ndola. Number 5. Edugi awaga kai huria hurea ania somo. Edugi awaga kai hurea ania somo. He dug up the roots and shake the soil off. Edugia, edukia, nawaka ka vakuria nangele. Edukia nawaka ka vakuria nangele. Number 6. Musuhi ani mai awaha. Maina ambana ni gosambera ni basa basava ahina iwa ilevu. Musuhi ani mai awaha maina ambana ni gosambera ni basa basava ahina iwa ilevu. Roots are cut separately or split from the stem before washing in the river. Bawan musuka tani na waka maina tambana ni sambera ni waka sava sava taka e na wai levu. Musuka tani na waka maina tambana ni sambera ni waka sava sava taka e na wai levu. Number 7. Mesaba vare kaitai enatela ni oloni hadu lebu ole gaimbai ni wai me musu musu hina vagalalai. Mesaba vare kaitai enatela ni oloni hadu lebu ole gaimbai ni wai me musu musu hina valailai. It is washed properly and the stem is sliced on top of a dead tree trunk close by the river in thin chips for easy drying. In Bawan, mesaba vinaka na tambana kambiu enandela ni kaulevu enambati ni wai me rawa rawa na kena musu musu wakalalai. Mesaba vinaka na tambana ka biu enandela ni kau lebu enambati ni wai me rawa rawa na kena musu musu wakalalai. Number 8. Sangai sa kaitai enatela ni vau lebu me o olo ahena mamata ahi enasinga. Sa kaitai enatela ni vau lebu me o olo agena mamada ahi ena singa. It is placed on large rocks by the stream near the plantation for faster drying in the hot sunshine. In Bawan, membiu enandela ni vatu levu me totolo na kena mamada taki ena singa. Membiu enandela ni vatu levu me totolo na kena mamada taki ena singa. Number 9. Avola o peni me tau sava varea lewena me rawa ni ngunu rehina e akona. He maka e na tuga. Avola o peni me tau sava varea lewena me rawa ni ngunu rehina e akona. He maka e na tuga. When Penny is drying the lewena, he says, "When you drink the yangona, it is very good, so make sure that during the washing process it is washed well or otherwise the lewena will be dirty." Bawan, tukuna o peni mendau sava vinaka na lewena mengunu vinaka kina na yangona. Tukuna o peni mendau sava vinaka na lewena mengunu vinaka kina na yangona. Number 10. Wama mata ni akona tau vayanga ahihina ahava ni vale. Wama mata ni akona tau vayanga ahihina ahava ni vale. The drying of lewena and waka is also done on roofing iron back home. In Bawan, mai vale dau vakayanga taki na kava ni vale me waka mamata taki kina na yangona. Mai vale nda o vaka ya nga taki na kapa ni vale me vaka mama da taki kina na yangona. Number 11. Awaha sara vesu vesu vaa. Awaha sara vesu vesu vaa. The waka are firmly tied together. In Bowen, na waka e ravesu vesu vata. Na waka e ravesu vesu vata. Number 12. Sa kai awani ayakona. Kavolia, kavolai ena hena hisi a tuitui ni leowena wa awaha. Sa kai awani ayakona. Kavolai ena hena hisi a tuitui ni leowena wa awaha. Then packing in boxes and labeling different cover varieties of dried lewena and waka. In Bowen, sangai tawani na yangona ena kisi, kapolai na kena nduindui na lewena vata na waka. Sangai tawani na yangona ena kisi, kapolai na kena nduindui na lewena vata na waka. Thank you.